Maria, kaundive kandikala. Undinike itemba tingenalo. Tingwenela okutibana emhlabeni. Sundikhumbule xa ndiphambi kwakho enyameni. Undisule ngezandla ezingcwele nyembezisa. Undisikelele ubuso bakho. Undibonise njengoko waundithembisile. Waundithembisile. Andicinga ngobomi bam ngemihlola ndilusana olubomi ndisakhula.
Sundikhumbule xa ndiphambi.